Kani chito fedeleza watu pano
na umanu
Okwiri sana nditaka ya kwanu
Muwafuse alangizi
Alangizi anu
Muwane kusita
Kusita Jukula tino programu inasu ya mulimozi tata programu imene indiaba deladera Lilo tilikulilongwe kuno ku Barefoot Safari. Malo abu ino nditu. The program yote yapa deladela imenei, tilindaka tswiri pankani za ntaka. Pajato tukudziwa tili ntaka. Inaguga kumalawi watu kuno. Nde boma nditu lipa karikiriki kutiko nditipange bwanji potana ndifuto limeneri. Nde haka tswiri amenewa pakatipa kalali pakarikiriki kupanga nditu kutiko di ntaka. Tiyuni kile kuti kusowe kila sotani. Tingatani kuti tibwezele tsejo ndi muntaka yatu. Kutari miaga lima. Adziko lola mojuruka. China nasunga, china nagulitsa na abeza pindu. Nagula feteleza. Amene tukumuye mbegezela so. Amene yali oyanja na ndima futu. Hakudela alopotengila kuti ntakayo. Kapena kuti chonde muntakamu. China choka motani. Chifuka kala osiana. Amene atakale kudela kwa ine. Ndi kudela kwa inu. Ndi kudela kwa au. Nizo osiana. The program imene akuikonza nda story workshop ku Blantyre ndithandizo lochokera ku Alliance for a Green Revolution in Africa AGRA pansi pa ntchito yolimbikitsa kugwiritsa ntchito komanso kupanga fetereza ndithu wa makono. Ndiye ndakulandirani makosana.
Ziko.
Masokani.
Ndatokoza kwambiri.
Ziko. Ndiye muna tiambe ndi Dr. Muntari. Inu ndinu bwerebwere mu program ya mulimozi tata.
Chambira.
Komano pambali pota anthu amakudziwana ndinu katswiri pankhani ya nthaka. Mwina lalero tsiku ndikupatsane mpata apa anthu akudziweni zenezene kodi tikati Dr. Moses Muntari ndi ndani.
Dr. Moses Muntari titawati ndi mkulu amene amapanga za fufuku. Wa nthaka komanso za chakudya chambewu. Pandetu kambaso za mafertilizer.
Chabwino.
Kumaso kupatwa kwa panchito hii, ndine mbusa mene ni matumigia ndi church kuna kulirongwe. Kumaso ndi banja, ndi kazi, ndi mwana mozi, wa mamuna.
Chabwina.
Ndito, ndito.
Mwamaliza mkate?
Mwachindule.
Chabwina, mwachindule. Ndolinkani ndi ya Itali.
Ya Itali.
Chabwina, kumeneko, chilumpa. Zina lonseli jamuli, tamba suribu ino buino inu muma kunda zota.
Chabwina, ine ndi Dini Gabriello Chilumpa. Muntune ndine mulangizi wazamalimidwe kwambiri zimene ndimakonda ndikamakhala ndikuonera mpira kupemphera muntune sinakwatire munga ndanenera ndine mulangizi komano sikuti ndine mulangizi wakale kale ndango maliza kumene chama 2018 ndimo school yanga kubunda college kumene ndimapanga za ulangizi ndenta yanga yambiri ndimakonda inde kupemphera kuwerenga ndithuma kale interfairs amene wa news komaso kukala nditu patoka kumaganizira nthawi zambiri za ubale wathu ndi Mulungu ndi zina zote. Ziko mwambiri.
Lero ndachita mwai. Ndili ndi abusa. Amene akuzitsata nkhati za nthaka. Mwina koyambirira kwenikweni funso ndilonena kuti kodi tikati fertilizer yankha mavuto akudera. Uja pa Chingerezi tikunena kuti area specific fertilizer. Tikunena kuti ndi wotani amene.
Fertilizer ameneyo ndi fertilizer amene tikumpanga potengera kauni uni wa nthaka yathu ndi tikaziwa kuti nthaka yathu kuti chakudya chimene chikusowera chikusowekera ndi chiticho ndi timampanga feteza ameneyo kuti agwirizane ndi mavuta a nthaka imeneyo so zomwe zikusonza kuti feteza ayo ndekuti sali wofanana madera osiyana siyana ndi osiyana napo
chabwino
ndithu ndithu
mdera lililonse lili ndi feteza wake
ndi feteza wake
ndiye mwina kumeneko ino ku Fertilizer Association of Malawi mukuona kuti ubwino wa fertilizer ameneyo kuti abwere pansika alimi ndi kumathandizika ndipotani
ifedu ngata Fertilizer Association of Malawi chidwi chathu chili ponena kuti fertilizer amene idi athandize alimi ku Malawi kuno chifukwa onena kuti alimiwa adzitha kudziwa chenjeni chimene chikusowekera mu nthaka yawo monga mukudziwa kuti nthaka mene imakhalira ilingati ndithu moyo wa munthu. Okay. Munthu amafuna zakudya zosiyana siyana zimene zingathandizire thupi lake kuti likhale la thanzi.
So.
Nthakaso imakhala ndi tizakudya zosiyana siyana timene zomera zathu zimapeza mmene mucha. Tsono alimi adzitha kudziwa kunena kuti chenicheni chimene chikusowekera munthaka yanga ndi chiti. Ndiye ndi fertilizer amene iyi alimi adzitha kusankha kunena kuti poti munthaka mwanga mukusowa tizakudya iti ndikagula fertilizer olingana ndi nthaka yangayi. Fertilizer amene ali ndi tizakudya timene tikusowekera mu nthaka mwanga. Tsono ife tikuona kuti ukhala mwai waukulu kwa alimi kuti apeze fertilizer amene akugwirizana ndi nthaka yawo akulole zochuluka ndi kuchita bwino moyo mwao ziko ngwambiri
ai indi program ya mlimozi tsata imene tikucheza ndi makosa nawa akatswiri ndithu pankhani yokhudzana ndi kubwera kwa Fetereza wa makono amene akhale woyankha mavuto akudera kwa munthu amene akhale kudera kwanga sa amene sadakhale kudera kwanu akhala osiyana ndithu nde mwina tipitireka pa break koma tikamabwira kumeneko tufuna timve kuti kodi Fetereza amene ndi okhazikika chifukwa tamva ndithu mbuyo mukuti kwakhala kukuchitika ndithu akafukufuku osiyana siyana kuyesera kundithu kubweretsa Fetereza amene yangakhale woyankha za mavuto akudera kwa anthu nde tikamabwira break timve kuti uyuyu amene tikumuyembekezerayo akhala okhazikika mukhale pomwe.
Kani ili pano ndi yachani paja?
Fetereza.
Ya Fetereza.
Mulimi wanu mutsipesa pindu osama ngolima kuti nangati tani.
Chaka yanuyo oh imadalila Fetereza ah.
Mutsikala
ini programu ya padera ya mlimozi tsata imene tikukambira na nkhani yokhudzana ndi Fetereza wa makono amene akuyenera kubwera amene akhale woyankha mavuto akudera ndi kudera nde tili ndi Dr. Munthali komanso Bambo Chirumpha nde mwina mbuyomo tamva ndithu kuti kwakhala kukuchitika kafukufuku osiyana siyana mwina zaka za ma 1980s komanso 1990 nde Dr. Munthali mbiri ikuonetsa kuti pankhani ya Fetereza akasiku woyamba ndithu kuyesera kuti mupange Fetereza amene akhale kuti akubwezeretsa chonde munthaka kapena mwina kuti alimi adzitha kupindula akagwiritsa ntchito zaonetsa kuti 1980s ndithu kunachitika kafukufuku amene ndipo panatuluka Fetereza amene ndithu anaonetsa kuti sanachite bwino kwenikweni mwina 40 mwa alimi 100 denali onse zinapezeka kuti asanapeze phindulo loyenera kwenikweni Fetereza amene akusiyana bwanji na amene tikumudikirira woyankha mavuto akudera
ndizonadi kafufuku akachitia mambuyo ko komanso Fetereza amene anapangidwa chama 1980s amene akusiyana ndo apanopa short time ine yoyo anangoona titano ti maelementi awiri kapena kuti chakudya magawa awiri ambewu
chabwino
nitrogen ndi phosphorus pamene waso panoyo ndekuti tikuona maelementi osweka osiyana siyana amene akusweka ndamene tifuna kuti tipange akhale Fetereza so titano ali kusiyana kwake kwambiri ndikumene koko ndithu
ndiye chama 1990 so ali kunapangika Fetereza wina amene ndithu amati 92 20 amene yuyu amapezeka kuti alimi ndithu amauzidwa kuti Fetereza uyu kuti mugwiritsa ntchito mutiuze kaye ipi yanu imene muchokera komaso mwina kuti mbewu imene mufuna kulimayi mugwiritsa mbewu yoti mukufuna mukadzakolola mudzadye chakudya chapa khomo kapena mukagwiritse ntchito kuti mukagulitse kuti mupeze mwina cholowapo nde alimi ambiri zinaonetsa kuti amasankha uyu wachakudya chapa khomo chifukwa anali wotsikira kuntengo amene yeso ndosiyana ndi uyu
titautewo ndinawo kuti uyu akusiyana ndo apanopa koma kufana na kwake nkona kuti na Yesu timaisa kuti akhale wadera koma kwambiri timaona kuchuruka kwa Fetrezayo komaso ndekuti mwanena nkhani ya ntengo chifukwa Fetereza akakhala ndi maelementi ochulukirapo ntengeso makwera
chabwino
ndi aposo kunali kuthandiza alimi kuti amene afuna chakudya chokhacho ndekuti athabe kupeza ndi Fetereza potenga ndiwo mwachisanzo amene amafuna kuti akhale ndi chakudya ngati boma timaekezana kuti azipeza pafupi 3 tons per hectare pamene a business ndekuti amene atazipeza pafupi 7 tons to 8 tons per hectare ndekuti mukafuna mkolole zambiri ndekuti mmafunika kuti mzitha Fetereza wochulukirapo ndithu ndekusiyana kwake titanato ndikumeneko komaso wa ma 1990 anazaphatikizirapo safa ndekuti amapereka maelementi atatu nitrogen, phosphorus ndi safa pamene wa ma 1980 ujendota nali maelementi awiri pamene wa sopanoi ndekuti taonjezeramonso maelementi ena ndikusiyana kwakenso ndikumeneko ziko
chabwino nde alimi tikamacheza nawo amatifunsa ndithu mafunso ochuluka kuti mutifetereza ameneyo abwera liti iye ayiko mantengo iye ayiko mamotere mafunso ndi ochuluka nde tinachita mwayi tinali kulobe EPA mboma la Dedza komanso kulilongwe konkuno kumitundu kumene ndithu tacheza ndali mosiyanasiyana alimi amenewa ndithu ali ndi mafunso awo kuti afunse nati iye osadandaula tichoza ndi Dr. Munthali komanso achilumpha kuti afotokozere bwino mafunso anuwa ife fati kuyankhaniza m'maluwa koma akatswiri amenewa akuyankhani ndeti kamabwera ku break tikhala ndithu tikumva mafunso amenewa kuti akadaulo wathu atiyankhe mukhale pompo
Lole mojuluka
Kushofumo akale pamalo ouma
Ustaki patuya
Use pasigero akwane muringo
Ule mbeza patuya
Nisiti, nisiti, akubatse
Nisai wale
Tira nifetereza wakwa aglodila
Wopo merezeka wakala njifaso
Halimi Meundisi pangiso
kula nifongo
Ulangeze waboma muende nao
Mugadero mugolola zojuluka
ah. Utengao, akukupatsirani ndi Fertilizer Association of Malawi, FAM Mgwirizano wa kampani zokonza komanso kugulitsa fertilizer m'Malawi muno Ndi thandizo lochokera ku Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA Kudzera ku African Fertilizers and Agribusiness Partnerships, AFAP Kuti mudziwe zambiri, tipezeni pa 0881-021-632 Fertilizer Association of Malawi. Kujetsa ntaka. Kujetsa dziko.
Tikulandireni soni ku program ya mlimo wozetsata. Ndeti sanapite kopumulira kuja ndinanena kuti alimi ali ndi mafunso pano. Amene afuna afunsa akadaulo athu. Ndiye mwina tingopitira kumeneko kuti timve kuti alimi mafunso amene ali nawo pa fetereza amene akukonzedwa kuti adzayanje mavuto akudera lathu. Ndiwotani?
Na ngandine Bernice Yohane kuno kudetsa koloti. Amene ndili mmodzi mwali. Ndi mafunso anga awiri ndifuna ndifunse alangizi athu funso loyamba kodi fetereza amene akuti akubwera watsopanoyu sadzari waulira nthaka yathu funso langa lachiwiri kodi fetereza ameneyu sikudzapezeka munthu amene adzidzatigulitse mwachinyengo pogwiritsa ntchito maempure amene akugulitsidwa fetereza ameneyu koma waliwoti mwamtundu wina
ine GVH GP amene ndikukhala ndera lino lachipe ngati gulu 3 ivye yaro funso langa nakuti fetereza amene akubwerayi kuti adzidzatikwanira funso lachiwiri kubwera pa agodira adzidzabwera mochuluka bwani komanso ndili ndi funso lina kuti kodi munthakamo mumakhala tizombo timene timateteza nthakayi kuti mwina tibwere muchonde chabwino kuti fetereza amene sadzakhalaono ngati tizombo timene
mafunso ndamene
Chambina.
Mai Yohane ndi GVH chipi. Akuti nthaka. Sidzawauka tizilombo timene timakhala mu nthaka timene timathandizira chonde. Sitidzafamo ndi fetereza ameneyu.
Asadere nkhawa. Choti fetereza yuyu meta mpangira. Chwata isa nthaka yathu chitayiona tivuto ndi chani. Ndi fetereza ametu upanga tufuna kuti athane ndi mavuto ajani mthaka muja.
Chabwino.
Chimene chimapangisa kuti nthaka mwina isakhale yabwino ndikasamalidwe ka nthaka. Ndekuti alimi athu aja ngati sakuisamalira bwino ndi pamene nthaka yathu imaonongeka. Mwachisanzo akukamba zati zilombo komanso ndi kupsa kwa nthaka. Nthaka kuti ikhale yabwino imafunika kuti ikhale ndi zoolerana mthaka muja. Pachazungu amati organic matter. Ndiye mwachisanzo alimi ena amakhala kuti mwina akamalima munda uja zinyalazi ja amaziwotcha. Ndi akamaotcha pajama kauti akuononga nthaka yathu ndi singakhale yabwino mfake tikamatha mafetereza imakhauti mwina pena sikuchita bwino koma tikaisamala bwinobwino zoolerana zikakhalamo asakhale ndi nkhawa ndikuti zilombo titizakhauti tilimo fetirezayo ndikuti metu kunena tikungopereka kokwanira potengera ndi kuchepa kwa mthakamo ndekuti zonse pazino kutitana kuti zikhaoti zili bwinobwino balanced bwinobwino ndasadere nkhawa
nkhani ndikugwiritsanso ntchito manyowa
manyowaso ya ndithu
chabwino ndi mayi yohane omwe watafunsa kuti kodi nanga bwanji pamene pakuti sizingatheke zachinyengo kuchitika kuti fetereza watsopano yo wabwera koma kuti achulukitse kupeza tangotenga saka limene muyenera kukhala fetereza mkuika fetereza wina zimenezi sizingachitike
zikomo kwambiri mai Yohane chifukwa cha fuso la nzeru ndithu ifeyo ngati a Fertilizer Association of Malawi ndi ankhala pakati amakampani osiyana siyana amene amapanga komanso kugulitsa fertilizer amene mpaka na magrodila zosiyana siyana tsono ife tifuna tiachenjeze alimi athu kunena kuti chonde tikhale osamala pogula fertilizer amene kweni chimene chimavuta ndikumene timakagula fertilizer amene alimi ambiri mwina amathamangira kugula mwa mavenda amene amakhangati ngati akuagulitsa fertilizer uja pa mtengo otsika kwambiri alimi akuyenika akhale osamala ife a Fertilizer Association of Malawi tili ndi makampani komanso magrodilers ovomerezeka amene amagulitsa fertilizer
chabwino
ndiye ife tikupempha kuti alimi athu asamalitse akagule koyenerera magrodilers athu amapezeka palipose pafufupi boma linalilose muno Malawi alimo asalole kuti mavenda awanyengelere kuagulitsa fertilizer otsika kwambiri chifukwa amakhala kuti asintha matumba aja atenga matumba athu aja ndikuika mo fertilizer wachinyengoyo komanso ningofotokoza pano kunena kuti ifeyo songa da Fertilizer Association of Malawi tili kalikiliki kukhazikisa ndondomeko zimene zitapangitse kunena kuti alimi athu adzitha kumatipeza ife kapena kutifikira pakakha kuti palivuto linalilose ndi ena mwa magrodilazi athu adzitha kutifikira tikhala tikuyenda posachedwa pa madera osiyanasiyana kuti ticheze nawo alimi amenewa tiapatse njira zosiyanasiyana zoti akhoza kufika direct kwa ifeyo a Fertilizer Association of Malawi ngati ena mwa magrodilazi athu kapena makampani athu awagulitsa fertilizer osakhala bwino kapena wachinyengo kuti tithe kudziwa kunena kuti akupanga zimenezi ndi ndani ndipo ife ngati a Fertilizer Association of Malawi tili ndi mphamvu yo kala nawo pasi magrodila zamenewa kapena makampani zamenewa motsatira malamulo athu amene tinakhazikitsa ameneso makampani kapena magrodila zamenewa amadziwa bwino lomwe
chabwino
mwachidule ndayankhe choncho
chabwino
ndifuna ndingonjezerapo pa nkhani ya chinyengo ife monga nthambi ya zakafukufuku timayendaso pa chizungamati monitoring
chabwino
matenga ma samples ndikuyesa kuona kodi amene apanga chinyengo ndi ndani ndi zikatere popeza so pali malamulo aziko amene anthu aja amene akusatira
chabwino
so ngati apezeka kuti aphwanya malamulo ndi utatha kutengedwa court ukayimbidwa mlandu nditi mafrando njezereko zimenezi
sikuti angangozilekelera
sitingangozilekelera
chabwino
ndito
nde tinamvaso funso pamene pachama kamba zoti kapezedwe kafetereza ameneyo bwanja anthu azimupeza mwa grodila kayambopezeka pansika
chabwino ndathokoza mfumu chifukwa cha funso limenelo titsindike pano kuti fetereza ameneyi apezeka ndithu anzathu akafukufukuwa akati amaliza bwinobwino fertilizer amene ayamba kupezeka mwa magrodila athu mwina alimi athu amva kunena kuti pawairesi akumalengeza ndithu kuti anzathu afamazi wawo likapena gola alikalikiliki kuma yezaso nthaka kwa alimi amene akufuna pa mtengo wa 1500 mulimi akhoza kupita kuma shopu amenewa kukapempha kuti ineyo ndimafuna mutakandiyezera nthaka yanga ndizotheka ndithu ndikufuna kuti alimi akhalire akudziwa kuti munthaka yanga mukupelewera izi ndi izi ndi izi akazidziwa zimene zicha fertilizer ameneyi akhala akupezeka choncho zikuonetseratu kuti ifeyo ngati Fertilizer Association of Malawi FAM tilokonzeka ndithu kunena kuti fertilizer ameneyi adzafikire agulodira wathu inalese pena palipose chifukuti ngati alimi amene wakudziwa kuti nthaka yawo ikusokera zakuti adzatha kupita mwa magulodira athu wina aliyense kukagula fertilizer amene akugwirizana ndi nthaka yawo
chabwino
ndithu
mukatolera choncho ndoti zomakathera ku research station ndi choncho kuyeza nthaka
titanena kuti pachizungamati police ndi pano tapanga police ya sopano
chabwino
ndi police iyi yunena kuti alimi asanapange fetereza wawo kunoti asanakagula aina kuziwa nthaka yawoti ndiyotani
chabwino
ziti ngati mukapita kuchipatala mukadwala amene akuyezenekaya aziwe kuti kodi mudwala chani kodi ndi malungo kodi kapena ndi chifuwa so njira iyi ndimene tikulimbikisaso nawo kuti tikayesa nthaka ija ndikuti decision imene angapanga kapena chisankho chogula fertilizer aziwe potengera ndi kuyesa kwa nthaka yawo ndithu ndithu
chabwino ndi mafunso adakalipo ndetikupitano ku mitundu konkuno kulilongwe alimiso kumene kunawo anali ndi mafunso angapo
chabwino
ndi mwina timve kuti mafunso awo ndiotani kuti muyankhenso
chabwino
ndinalipani 45 malingu ndi ipe nsauka section ndi emasula mmodzi mwalimi akuno kwa masula ndilindi funso kumbali ya Federeza amene wabwela amene ayembekezeka kufika kuna kutiko la Malawi kugwira ntchito wadi la ndilia kusalanga la kuti mwatsaka ndondomeko zanji zimene zidzapangitse alimi adela lathu kuzindikira kuti Federeza agwirizana ndi taka ya dela lathu lino funso langa lachiwiri Federeza watsopano wadi la ndilia akusiyena bwanji ndi Federeza wa 2310 zinki amene panopa tikugwiritsa ntchito
Ina ndinesi na tukustamba wa mzumana soni kuna kumitundu EDA ndine mimi. Nimafuna ndijiwe ntengu wa Federeza wanyo anamine akubwelayo. Komaso ngabite alilongwe. Samene mungu kwanza Federeza amine. Simu zari sagani zira karumi zidweka Federeza ayu. Kwasene sana ndintaka imine munga yese ngari bomalina ngari deta. Mbwesa kuno kulilongwe. Ndikurenga walilongwe mudilita kudeta.
Alimitu amene wa kumitundu.
Titokoza potifa chwa jama fusao. Fusolo ya mbalando ndomeko. Ndito nena uti ifeyo panopa. Mene tapa angira zaka fukufuku. Nde utisopa ntizi gira nchito. Ndi makampa nopa nga mafetereza. Kumaso ugulisa. Nde kuti abati ndi farmers. Nde uti awawa titandizana. Kunina uti tuonesese. Nena uti fetereza. Mena afunika kudela alo. Nde uti ndi amina zikampitisa. Ukagulisa madela mene uo. So izizi ndi ndoro mekozi mene taika hapo, mene tu granditu ni mabungwe, osiana sani makampani. Kumaso na fusa fusolii na kunena utikodi Federeza wa 2310-5, ndiwi waso pano zusiana bwanji. Ujai timatira madela ena luonsi timatira Federeza kwa yomwe, kandi kuchitipa,
kuina kulikonse.
Kuma uyui waso pano ndona uti ndi wadera. Potenga ni mavuto antaka udela lanulo. Ndiyo tisi pereka chakuja chambe uchimechiti chofu nikira kudela lanulo. Ndiyo kusiana kwake.
Malinga nandi Federeza uyui utikati dela. Tukunena district, kapena EPA, tukunena kweni mbali ya gate.
Apapa ndiyo kuti tita nina uti magawo nseo. Kuma panopa tukambira uti tuone mina tichepese madera uti tuone utikoti dragi takalo kula banja. Komaso paliso timati site specific ndio timulimiso ngatani munda pai katitaso kumuyesera ndende kumpangaso Federeza kenzo tekaso
chabwino
koma uyu wapa ndio tiona kuti tikapanga madera kuti tigawa kuti madera kuti akuti utakati Federeza wawo
ya chabwino
ndito
kumene yako ndito tamvaso mai aja funsa funsoto ntengo ndi bwanji Federeza amene alimi akonzekere drama zingati
Chabwino, ziko mkwambili chifuwa cha fusolao. Choya mbilida mundirole, ndikambebo kumbali ya ntengo yukai.
Chabwino.
Ife ngata Fertilizer Association of Malawi, tifuna tatimi kizire alimiatua. Kuti fertilizer amene hii, asadanda ule kuti ntengo wake kukala ojida kwa chola sana ya. Koma, fertilizer ya gati wabwela wa yamba kupezeka. Utengera, maringa ndi zofu nigira zimene zidi mufetileza. Tukudziwa kuti fetileza ama kala ndi zofu nigira zo siana zimene zizilingana kwa mbili nintaka ya oyo. Anzatu aga fukufukua akala kweza ntaka. Alimi, tsopano akala kudziwa mdela mawa mkuti ineyo ntaka yanga ikusoe kira zintu ziti. Ikusoe kira maga fetileza uti. Tsono malinga ndi zosoe kira zao zazika gula fetileza oye nena ntaka yao. Tsono fetileza intengu wake Ute ngila kunena kuti fedeleza mene mulizofu nikira ziti zantaka. Mulizofu nikira zojuru kwa bwanji. Fedeleza wina ama tau kari na hydrogen, wina phosphorus, wina potasiamu. Akuza ukala osiana ni fedeleza mene alinina hydrogen eka. Ndijimene dufuna utantauza. Nde alimiwa, asadanda ule, ntengo nditu au zidwa fedeleza mene ya gadi. Anzatu waka fufuku amaliza, wayambano kupezeka. Komano, asadanda ule kuti ntengo ujita ukala wachola sana munga nda furugozea.
Ukala nitodi
ya Malawi agwanita.
Chabwino ndi afunsaso kuti nanga sizingatheke kuti wakumitundu EPA yo mwamuse mphanitsa wakapezeka ali kunchinji kapena ali kudedza kapena ali kumwanza
fuso labwino kwambiri zose mphanitsazi ndi fotokoze momveka bwino kuti anzathu akafukufuku akhala akuyeza nthaka mdziko lathu lino wa Malawi akudziwa ndithu kuti chigawo chakumwera kunthaka yake kweni ndi otani ikusowekera zinthu ziti chigawo chapakati nthaka yake kweni ikusowekera ziti nanga chigawo chakumpoto nthaka yathu ikusowekera ziti kweni tsono sizitheka kusemphanitsa Federeza amene Federeza oyenelera apita dera loyenelera komaso ngati Federeza Association of Malawi ndifotokoze kunena kuti makampani athu alikalikiriki kukonza maprogramu onena kuti so adzikwanitsaso kumatha kuyeza nthaka madera mwanumo alimi ali ndi kuthekera kunena kuti adzitha kumapita kukayezetsa nthaka. Azidziwa ndi kuti nthaka yanga ikusowekera zinthu izi ineso ndi gule fedeleza wene na nthaka yangayi sisi ngatheke kusemphanitsa alandira fedeleza wene lera madera mwawo ziko mukwambira
aita thokoza nde mwina tikupita kumapeto mene mwandi mafunso mene mwati yankhiramo madando amene achokera kwa alimi osiyana siyana pankhani yakhuza ndi fedeleza woyanjana ndi nthaka yakudera kwathu nde mwina tikukwangula tingomva kuti a Fedeleza Association of Malawi mwakonzekera motani fedeleza ameneyo
ziko mukwambiri ife a Fedeleza Association of Malawi tiyatsimikizire a Malawi wose kuti tilokonzeka kuti fedeleza ameneyi afike mmadera mwawomo ayambe kugwiritsa ntchito tiyalimbikitse alimi kuti makampani athu onse amene tili nawo pamgwirizano ali wokonzeka ndithu kuti bweretsera fedeleza woyenelera monga anafotokozera Dr. Munthali koyambirira kuja chonde ngati pali mavuto ena ali onse kaya ndi venda kaya ndani waligulitsa fedeleza osakhala bwino tikuyeneka tinene ndithu tifotokoze aboma ali ndi malamulo amene timayeneka kutsata anthu amenewa akuyeneka kuthana nawo ndithu ifeso ngati a Fedeleza Association of Malawi ali mimwina akhala kutiona mzigawomo tipeza nthawi tiyendende kuti tiike ngati pachingerezi chimene timati feedback mechanism imene alimi amenewa adzithaso kumalumikizana ndife mwina kuti tidzidziwa zina mwa zimene makampani athu kapena magulotita zathu ngati akuphwanya malamulo ifeso ngati association tili ndi malamulo athu cholinga chake nchiona kuti tigwire ntchito bwino ndiye ife takonzeka fedeleza inde pakhala pali mavuto makamaka COVID-19 amene wakhudza nanga si fedeleza wathu nthawi zambiri amachokera maiko akunja Malawi muno tili ndi makampani awiri a Malawi Fertilizer Company komanso Optic Game 2000 amene apanga fedeleza koma wambiribe malolo matidozi ake amachokera kunja ndiye pena ndi pena zinavuta koma tinalemba makalata kuboma kupempha kuti atipatse komwayi kuti fedeleza ameneyi athe kufika ndiye alimi asadandaule kwenikweni ife tikuyesetsa takonzeka kuti fedeleza ameneyi watsopano awafikira pena paliponse
ndemoti tidzingodikirira kuti mwina akaupatsani chilolezo fedeleza amene afika simukanene tsiku lenileni
fedeleza amene afika ndithu afika sadandaule zokonzekera zose zili mchimake komaso anzathu akafukufuku ali kumalecheleche fedeleza amene akhala kupezeka posachedwa
chabwino zikoma nde mwina pomaliza macheza athuwa mongoumba mkota alimi akamachoka pano akhale ndi mawotani ochokera kwa ine
alimi tiyatsimikizire kunena kuti fedeleza ameneyi watsopano ndowopindulitsa ndithu chifukuti fedeleza ameneyi mulimi aliyense akhala ndi chisankho chogula fedeleza amene akulingana ndi nthaka yadera la kwawoko fedeleza ameneyi akhala akupezeka posachedwapa zonse zokonzekera zili mchimake ife tapemphe alimi athu kunena kuti fedeleza ameneyi akakhazikisidwa apite ndithu mmakampani zathu komanso magulotira zathu amene amagulitsa fedeleza osiyanasiyana m'Malawi muno akagule fedeleza ameneyi asakayikireso yayi fedeleza ameneyi athandiza kunena kuti ndithu akolole moyenelera chifukwa unena kuti ndithu akhala ndi mwayi ogula fedeleza amene akugwirizana ndi nthaka yakwawo zikomwe kwambiri
nde Dr. Munthali pomumba mkota mwinaso mungotiwunikirako kuti tinamva kuti pali madera ena ndithu amene anayesera fedeleza ameneyi nde mungoumba mkota mwina mwasiya ndi mawota ana alimi makasopo yangana kuti ena ndithu anayeserera zotsatira zake mwina munaziwona
mawamaliza ndingogwizananso ndi achilumpa kuti alimi ndithu agwise ntchito fedeleza amene chonzi ofunika zathandiza kuti apindule pa ulimi wawo komanso kuti tipeze khulowa lochuluka pa ulimi wathu komanso pa funso imene mwanenali panopa kwa alimi amene ayeserera panopa akusimba lokoma akuona kusiyanisa kwa fedeleza amene tingopanga wa blanketi ndi amene tawapangira wa dera lawo so ndithu akuyamika ndikhula ti nawonso akazagwisa ntchito fedeleza amene azaona kusiyana kwa ubwino komanso mawu omaliza ndingowape mphaso nawoti mmadera mwawo muli azilangizi amene ali aulimi amene amathangatira popeza programu iyi ndi chinthu choti nchasopano ndiye kuti achimvesese aziwe bwino aina kumanda zilangizi kuti aziwathandiza magawena ndiyena pamene sakumvesa awathandiza kaya ndi mafunso ndiye kuti atha kuwafunsa zilangiziwo komanso ndiye kuti athanso tifunsa ifeyo ndiye kuti athandiza zikomo
ayi ndathokoza achilumpha komanso Dr. Munthali ndawuthokozani fuya nthawi yanu
zikomo
apa pamene tamalizira programu yathu yalero ya mlimo zitsata yomwe amayikonza nda story workshop ku Blantyre ndi thandizo lochokera ku Alliance for a Green Revolution in Africa AGRA ndi cholinga cholimbikitsa kupanga komanso kugwiritsa ntchito fedeleza amene ndi woyanja zosowa za nthaka yakudera kwathu amene pachingerezi tikumangoti area specific fertilizer. Munchito yonsei, tukugwira nsonde nthambi ya unduna wa zaulimi ya Department of Land Resources Conservation, komanso bungwe la African Fertilizers and Agribusiness Partnership, AFAP. Komanso tukugwira nchito ndi bungwe la Fertilizer Association of Malawi, amene watimangoti famu mwishidule. Ya yu anditu andamena mayanganila makampani, amena mapanga komanso kugulitsa fertilizer. Ine dzina langa ndi Jacqueline Zulu, Ana Zulu.
Na pela manjizi